ukuzuza andisafuni mna ukuzula ndihlandinyuka netshomiza ebumandini endandikubo itshomiza zazidlana ezintlungwini endandikuzo itshomiza zazingeko ayo ndivile ndivile mama ilizwi lakho lalilikhulu ndandingamameli